mabaki imesimama hapa saa 6 mchana na ng'ombe inalia mu 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 mano kudi manyoze na ukiona punda inalia kupanda mlima hiyo 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 punda amenyoka.
Ranga resa ten sasa namba 4 ya matajiri.